as we are whirled away. Nataka kukukumbatia lakini siwezi. Nataka kukukumbatia lakini siwezi. But we are whirled away. Yes, we are whirled away.
Nina uchungu sana ya kuwa mbali na wewe.